Hezekiya 28:1. Izwi likaJehova lafika kimi lathi, verse 2, ndodana yomuntu, thana kuso isikhulu saseThire, isho kanje inkosi uJehova ithi, ngokuba inhliziyo yakho iziphakamisile wathi, ngingunkulunkulu, ngihlala esihlabeni sikaNkulunkulu enhliziyweni yolwandle, ingani ungumuntu ungesiye uNkulunkulu noma umise inhliziyo yakho njengenhliziyo kaNkulunkulu. Verse 3. Bheka uhlakaniphile kunoDanieli, ayikho imfihlakalo abangakufihlela yona. Verse 4. Ngokuhlakanipha kwakho nangokuqonda kwakho uzizuzele imfuyo, wafaka igolide nesiliva engcebeni yakho. Verse 5. Ngokuhlakanipha kwakho kukhulu kokuthenga wandisile imfuyo yakho, inhliziyo yakho iziphakamisile ngenxa yengcebo yakho. Verse 6. Ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi, ngenxa yokuba umisile inhliziyo yakho njengenhliziyo kaNkulunkulu. Verse 7. Ngalokho bheka, ngiyakukwehlisela abafokazi abesabekayo bezizwe, bayakuhoshela ubuhle bokuhlakanipha kwakho, izinkemba zabo bangcolise ukukhazimula kwakho. Verse 8. Bayakukwehlisela egodini, ufe ukufa kwabagwaziweyo enhliziyweni yolwandle. Verse 9. Usasho phambi kokubulalayo ukuthi, ngingunkulunkulu mina, ingani ngumuntu ungesiye uNkulunkulu esandleni sokugwazayo na? Verse 10. Uyakufa ukufa kwabangasokile ngesandla sabafokazi, ngoba mina ngikhulumile, isho inkosi uJehova. Verse 11. Izwi likaNkulunkulu lafika kimi lathi, verse 12, ndodana yomuntu yenza isililiselo ngenkosi yaseThire uthi kuyo, isho kanje inkosi uJehova ithi, wawuluphawu lokupheleleyo, wawugcwele ukuhlakanipha, wawuphelele ngobuhle. Verse 13. Wawuse idene insimu kaNkulunkulu, onke amatshe anqabileyo ayisibekelo sakho, isadiyu netopazi nedayimani neshohamu nejaspi nesafire nesimaragidu nekrisolite nezivunulo zakho nezisekelo zamatshe zaziyigolide, zilungisiwe ngosuku lokudalwa kwakho. Verse 14. Wawuyikherubi eligcotshiweyo eliyisibekelayo, ngakubeka waba sentabeni engcwele kaNkulunkulu, wahamba phakathi kwamatshe omlilo. Verse 15. Wawuphelele ezindleleni zakho kusukela osukwini lokudalwa kwakho kwaze wafumaniseka ungalungi kuwe. Verse 16. Ngobuningi bokuthenga kwakho wagcwalisa ngobudlova, wonile, ngalokho ngakulahla ungcolile entabeni kaNkulunkulu, ngakuchitha wena kherubi elisibekelayo ungabi phakathi kwamatshe omlilo. Verse 17. Inhliziyo yakho yakhukhumala ngobuhle bakho, wonakalisa ukuhlakanipha kwakho ngokukhazimula kwakho, ngikulahlele phansi ngikubeke phambi kwamakhosi ukuba akubone. Verse 18. Ngobuningi bobubi bakho ekuthengeni kwakho okungalungile, ungcolisile izindlu zakho ezingcwele, ngase ngiphumisa umlilo phakathi kwakho wakuqeda, ngakwenza umlotha emhlabeni emehlweni abo bonke abakubonayo. Verse 19. Bonke abakubonayo phakathi kwabantu bamangala ngawe, usuluvalo awusayukubakho kuze kube phakade. Verse 20. Izwi likaJehova lafika kimi lathi, verse 21, ndodana yomuntu, bhekisa ubuso bakho kulo isidoni uprofethe ngalo. Verse 22. Uthi isho kanje inkosi uJehova ithi, bheka ngimelene nawe Sidoni, ngiyakudunyiswa phakathi kwakho, bazi ukuthi nginguJehova lapho ngenza ukwahlulela kulo, ngingcweliswe phakathi kwalo. Verse 23. ngiyakuthuma kulo isifo negazi etshaladinzalo abagwaziweyo bayakuwa phakathi kwalo ngenkemba phezu kwalo nxa zonke bazi ukuthi nginguJehova. Verse 24. Asayukubakho ikhakhasi elihlabayo neva elilimazayo kuyo indlu yakwa-Israyeli kubo abahaqayo nababenza okwamafundululu kubo bazi ukuthi nginkosi uJehova. Verse 25. Isho kanje inkosi uJehova ithi, lapho ngibutha indlu ka-Israyeli ezizweni abahlakazekele phakathi kwazo, ngingcweliswe kubo emehlweni ezizwe, bayakuhlala ezweni labo engalinika inceku yami uJakobe. Verse 26. Bayakuhlala kulo belondekile, bakhe izindlu, batshale izivini, yebo, bahlale ngokulondeka, lapho ngenza ukwahlulela kubo bonke abanamafundululu kubo phakathi kwababahaqayo bazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wabo.